xisadan ka taagan marinka Babul Mandab iyo badacaas oo salka ku haysa dagaalka ka socda Gaza ayaa waxa ka dhashay saameyn xoogan oo ay xisadani ay ku keentay dhaqdhaqaaqii ganacsiga ee caalamka, gaar ahaan ganacsigii wadamada Geeska Afrika, kuwaasoo ay inta badan ganacsigooda saliidda uu ku tiirsan yahay marinka Babul Mandab. Saameynta xiisadani ka dhalatay ee dhanka ganacsiga saliidda wadamada laga dareemay waxaa ka mid ah dalka Kenya, halkaasoo uu sare u kac ku yimid qiimihii saliidda. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii maraakiibtii saliidda qaadi jirtay ee isaga kala gooshi jirtay marinka Babul Mandab ilaa wadamada Geeska Afrika ay gabi ahaanba istaageen sababo la xiriira ammaankooda oo khatar galay. Kooxaha xuutiyiinta ee Yemen ayaa goorsii horreysay bilaabay inay gantaallo ay la beegsadaan gaadiidka isticmaalaya Babul Mandab iyo guud ahaan badda Cas. Ganacsatada Soomaalida ee ka shaqeeya ganacsiga saliidda ee Geeska Afrika ayaa ka mid ah dadka durbadiiba dareemay culayska arrintaasi ka dhalatay. Naafic Maxamed Cumar, oo ah khabiir falanqeeya arrimaha shidaalka iyo gaaska, xiisadan ka taagan marinka Babul Mandab iyo badda Casna la socday, ayaa sharaxaya
arrinta ka jirto ama xiisadda ka jirto marinka Babul Mandab iyo guud ahaan badda Cas. Isbuucii u dambeeyey runtii waxay saameyn weyn ku yeelatay saliidda caalamka, qiimaha lagu kala gato saliidda caalamka waxay kor u kacday $10 ilaa $12 isbuucii u dambeeyey, kadib markii shirkado waaweyn ee saliidda ka shaqeeya sida British Petroleum iyo shirkada Norwegian ay ku dhawaaqeen in ay gabi ahaanba joojiyeen maraakiibtii ay lahaayeen inay maraan badda Cas ama marinka Babul Mandab. Arrintaasna runtii culayskeeda waxay noqotay mid laga dareemay suuqa saliidda qeyriin lagu kala gato, spot marketka iyo future contractska labadaba. Culayska ay saliidda leedahay haddii aan si gaar a usoo laabano suuqa East Africa ay dekedda u tahay Kenya, runtii isbedel weyn ayaa ku dhacay. $100 metric tankii ay ku siyaaday isbuucii lasoo dhaafay qeybaha saliidda Kenya laga soo dejiyo.
Marinka Babul Mandab ayaa ah marin muhiimad gaar ah u leh dhaqdhaqaaqa ganacsiga saliidda ee caalamka. Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in haddii xiisadan ay sii socoto ay saameyntu ay intaan kasii badan doonto.
Ahmiyadda Babul Mandab runtii waa mid aad u weyn markii la fiiriyo marinada iyo ganacsiga adduunka. Haddii aan si gaara u iftiimino saliidda iyo gaaska caalamka ee Babul Mandab maro, waxay ka mid yihiin marinada ugu muhiimsan ee saliidda marto, sida Hormuz iyo Panama iyo Suez. Babul Mandab waxaa la qiyaasaa in 12% saliidda ama gaas ama batroolka inuu maro, gaas kale 8% gaaska caalamka in maraakiibta sida ay maraan Babul Mandab iyo badda Cas.
Kooxaha xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa weeraradan ay ku qaadeen maraakiibta ganacsiga waxay sababtay in maraakiib badan ay ka leexdaan marinka ugu mashquulka badan caalamka ee Babul Mandab. Arrintan oo la xiriirta dagaalka Gaza ee Israa'iil iyo Hamas ayaa timid kadib markii ay xuutiyiintu ay ku dhawaaqeen taageerada ay u hayaan Hamas, waxayna sheegeen inay beegsan doonaan maraakiibta u socota Israa'iil. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.